This is the Mahikeng FM podcast. Mahikeng's finest on the breakfast menu. Re buisana le bana ba Mahikeng bao ba gatetseng pele moletong la bone la katlego. Re tla. Mahikeng's finest on the breakfast menu.
Khonse fela jealous kutlana ke Mafton's finest me ya no matatsene no la gompieno re tlo go buisana fa le Dr. Molwabi kene yone gore ke ngwana mogae yone gore tsoletse jalo go ka dira matshetse tsoletse jalo go ka tsholetsa go dimo flaga ya rona ya Mahikeng ko mafatshe fatseng jaanong Dr. Madume wa mogetse tle mo Mahikeng FM o ka tsana go e go dumedisa baretse.
Dumelang baretsi, re lebogile gore le ntaletse mo lenaneo la rona la Mahikeng FM.
O siame.
O siama ke re doc.
No, re siame.
Ko ntle ga gore senya nako fela, ga re bua ka doc, re bua ka mang ebile o goletse kae mo Mahikeng?
Nna ke leina la ka ke Boitshoko Claudia Molwabi, ni Maragelo. I'm born Maragelo ko Lomanyaneng, the dusty grounds of Lomanyaneng. That's how ke ka mokgwa ke itlhalosang ka teng ga ke le ko digauteng le mahatshe a jalo gore ke tswaletse ko the dusty grounds of Lomanyaneng. And ke a ipela gore ke be ke bone ko Lomanyaneng, ke tswaletse ebile ke godile ko Lomanyaneng.
Motho a ka ba botsa gore okay, ra utlwa ke doctor ga jaana o tswa ko Lomanyaneng mare o dira eng ga jaana, maybe fela re ne jalo le morago la gago segolobogolo jang re lebile career ya gago gore wena o simolotse ko kae ga jaana o fokae?
Ka ga jaana ke dermatologist. Dermatologist ke specialist o moitsanape wa letlalo, e le gore ke a medical doctor by profession. Mare go simolola ko tshimologong kwa le kwa galowe, ga ke fetsa matric ke berekile ko Volkskas Bank for 2 years, and then ga ke fetsa mo ka ya ko Cape Town ka go ithutela ditiro ya go nna a medical technologist. Medical technologist ke mo o ithutang ka go testa sengwe le sengwe se se tswang mo mmeleng wa motho. Ga ke fetsa mo ka bereka ko Bophelong Hospital, go tswa mo ka ya ko Klerksdorp ka ya Gauteng. Ko Gauteng ka bona gore go tshwanetse gore ke boele ko torong ya me e leng ya go nna ngaka, ka feleletsa ke ile go ithutela bongaka ko Medunsa. Ga ke fetsa ka simolola ka dira yaka ngaka ya gotlhe, like a general practitioner for only 1 year 8 months, mme bogolo after that ke ga ke itse gore ke santse ke nne a specialist. Ke be ke boela ko Medunsa gape ke ya go ithutela go nna moitsanape wa letlalo, a dermatologist.
Yanong doc, go goleng ga gago no golela mo Mahikeng, go ne go ntse jang go golela jalo mo toropong ya rona ya Mahikeng?
Go ne go le monate, go le monate ke dinga nako tse le tsa rona lefatshe le santse le tobetsega. Ke goletse ko Lomanyaneng ka ko muka ko saiteng ya Mofine, ga ke tswa mo ka tsena sekolo ko St Mary. Ke tlhola ke tlhalosa ke re ke tsene ko St Mary's go tloga ko baby school go fitlhela ko matric. So ga ke itse se sengwe gape ko ntle ga St Mary's.
A full product ya St Mary's tota. Ke sure gore ha ba go supa fa le ba re nyao ene ha gona gore motlhakanetseng le ene, re mosimolotse ko bonyeng go fitlheleng ko marematlo. Jaanong ra itse jalo gore go thata ga jaana, ga gona ditiro jalo le jalo. Jaanong go bana ba ba setsana segolobogolo ba e leng gore le bone ba tsamaya jalo ba itemogela dikgwetlho mo bophelong, ba tsamaya jalo ba itemogela tsele-tsele gore le nna ke batla go ya sekolongwe, gongwe ga ke na funding, le nna ke batla go ipona jalo ke tshwana le doctor, mme yanong ga ke na tsone tse e leng gore di a mphitlhisa koo. Tswa gago fela a encouragement to that particular person, ke goreng
mantu aka a ke gore ga o tlhoke gore o nne le madi gore o tsene sekolo ke nna ke re etsa ba bantsi ba ke kopana le bone ga ba ile go itla fo tlhatlhobo ya letlalo ba mpolella gore bana le kgwetlho ka gore ga ba bereke mme bana le bolwetse ba letlalo go itla goreng goreng ke be ke ba tlhalosetsa gore e bile ka matsatsi a gompieno sekolo se setse se le go very very cheap go tsena sekolo go ga o gapana le nako e ne re le rona re gola ka yone le ga e le gore nna ke goletse ko Mahikeng go bua nnete ga nka re putso e le ya rona ya maloba e ne re tlhokometse tota e ne re gela ga o etsa matric o bo ya ko di-officing o ba bolelela gore nna ke ngwana ko Lomanyaneng ne ba go tlaletsa dipampiri hela o bo ya sekolong mme le gone yaanong go na le di-bazary go na le dilo tse dintsintsintsi di fela tse e leng gore o ka kgona go tsena sekolo ka tsone go na le bo NSFAS boe le ga e le gore e botlhoko ka gore ga o fetsa sekolo o tshwanetse o duele molato fela mme fela e tshwanetse le botoka go na le go sa tsene sekolo and-e le gore bana ba bantsi ga ke ba rotloetsa gore ba tsene sekolo koko ga ke le ko practicing ko Mahikeng Rustenburg le Pretoria ke ba raya kere ga o nagana go dira sengwe le sengwe mo botshelong o ka choose sengwe le sengwe fela ga e le gore so ke ka nna sa fetse e le gore o tla itirela ga o tlhoke go ya go kopa mmereko o tiro ko mongweng so ke tshwanetse gantsi ke se rotloetsang bana ba bantsi ba Mahikeng gore whatever the profession that you choose let it be something that you do not want to be looking for a job you should employ yourself and employ others
powerful.
Doc, jaaka o le ngwana o goletse mo Mahikeng, seemo se Mahikeng e leng mo go sone ga jaana a se go jesa diwelang.
Se nkutlwisa botlhoko thata ga se nke se diwelang le seng. Le ka mokgwa o ke sone se ke boneng gore ke boele Mahikeng ke ya ke tla Mahikeng gangwe ka beke ka gore ke bona gore toropo ya rona ya Mafikeng lefatshe la rona la Mafikeng le ile ko tlase thata se rodumo sa teng se ile ko tlase thata go tlisa botlhoko career guidance le ditiro ga diyo go botlhoko go bona bana ba mo dinyaopeng le dilo mang go tlisa botlhoko thata fela le bana ba ke godileng le bone ba ko seminarisi re nna re ntse re bua re tshwanetse re boele gae re tshwanetse re boele gae re go tsosa ko gae yaanong dikgwetlho tse dingwe tse ba bangwe ba e leng gore ba na le tsone ba bereka bo SABC le bo multi choice ba re mathata a rona kore re ka setse multi choice ra mo tlisa Mahikeng yaanong ke tsone se ke tlhelang ke re choose sengwe le sengwe tlhopha sengwe le sengwe se e leng gore se ka se go pateletse gore o batle mmereko tiro ko gongwe
outletse gara re lebile jalo go ka tswalla jalo puisano ya rona mo tsatsing leno le la gompieno wena ka nosi ke diphetogo difeng tse leng gore ono ka rata jalo go ka di bona tse leng gore ebile le wena o ka re nyaa le nna nka emelela ka dinao ke a netefatsa jalo gore these changes re di bona jalo di tsengwa tirisong be re o tswalla jalo ka molaetsa wa gago wa bofelo wa Women's Month to all the women ba e leng gore ba tlatsa jalo ba re ditse lenaneo leno le ga jaana
se nka se eletsang ke gore ga re ka bona go na le dithuto di mafelo a dithuto ga a ka bulwa ko Mahikeng nursing colleges re na le dikago tse dintsi ko Mahikeng tse di leng gore they are just elephant buildings a di buildings tseo di dirisetswe se se ka tswelang baagi ba Mahikeng mosola like ga re tsena ko bophelong go na le kwa gore go bitsa re ko Gasmakaleng ke a nursing college pelo yaka e nnang botlhoko tota ga ke gopola gore ga o sheba le mo Gauteng mo manese a e leng gore a okame ditiro tse dintsintsintsi a tlhaga koo ke di-product tsa Gasmakaleng yaanong ga go ka bula mafoko mafelo ao ga nna le di-teachers college ga nna le di career guidance le dilo mamang le lona go 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 Mafikeng FM ga le ka le ka nna la get into an idea of gore le re bitse re le bana ba Mahikeng rotlhe gore go tlhwe bana ba Mahikeng gote gompieno go batliwa bana ba Saint Mary's go batliwa ba ke ba lipile go batliwa ba barolong le ga ba ka nna masome tlhano re tle go thusa go tsosa Mafikeng
Doc, wa itse king re lebogile thata mane gore gompieno be rena le wena mo sekutlwaneng sa rona sa Mafthown's finest mosetsanyana wa hale halom se hale hale manyaneng hale a kere
Lorenzo Max, Love City.
Re go lebogile thata o itumelle kgwedi ya bomme
ke re. Go lebogile nna thata, go lebogile nna thata.
Thank you so much.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Salwago.